o sāu ni atu le pāle mene mō lana tau wāo fianga mua mua o le nei tausanga. Ua lipoti e le whaala potopotonga le Fairfax Media, le iai o nisi le leina i tua le vāenga wha upuwhai le Liberals, o lo o nauna weswia le tūlanga o le malo tele, i le mata upu i wha i poiponga i tū pātutu sa. O le tūlanga o le malo tele le taiminei, o le whaia leo se pele pesite, se pālota whaala wei tele, e sa ili aile fina ngalo le atunu u ile nei mata upu. Pei tai, o nisi le itu o le malo, o lo o au mai le itu o ngai. Ile fina unga e tatau ona pāloto ina sa oloto e sui fai pule o le pāle mene se mau, a ele au mai ia i se fina ngalo le atunu u e au ala i se pele pesite. O se tasi e sui fai pule o le vaenga upu fai ele Liberals, o le ele i o Tim Wilson. O ia, o lo o i se fai ngā pā anga i tū pā tutusa ma se tasi ele i. Na ia tā ua o le mata upu na tōu i le pāle mene, ma o lo o tū mau lana langolango i le tūlanga o le malo tele e ave ai i le mau i se pele pesite.
We had a bill before the parliament to push for a plebiscite. I voted for it and honoured that commitment and discharged my duties. That is not news and it has been done. And then in December, there was a Senate inquiry established to look at a piece of legislation to amend the Act, and that is still ongoing. When that committee reports, when that inquiry is concluded, obviously there is going to have to be a discussion. It's got nothing to do with me pushing for anything or anybody else. That process was already in train and was driven by the Senate.
Tim Wilson. Nasau noafo ili sui fai pule. O le ena avea mapale mia, mataitai o le Liberals i tausanga uo mawai Tony Abbott, e whainga tāo na toa suia le tūlanga o le malo tele, o na o se tasile nei o fola folanga, na lātou ave i le campaign i whainga pālo tau le tausanga na tēnei. O le tūlanga fo i lea o lo o tāo tū, iai le pāle mia Malcolm Turnbull, e pei ona ia whaalia i le polokalame le 60 Minutes a le Channel 9, o le pelepesite, na ave le whainga mālo i lana folofolanga i le campaign, ma o le tūlanga lea, e le toe solo muli ai. O ia, ilona tūlanga wha pāle mia, ma le vāenga wha upuwhai.
I've got no doubt that all of these matters will be discussed in the party room, but I'm the Prime Minister. The government's position is that which we took to the election, which is that this issue should be determined by a vote of every Australian in a plebiscite.
Le pāle mia Malcolm Turnbull. Ai le o mālue lue ai, le tūlanga o le i tūwangai, le vāenga upuwhai e le leiba. Na sāu noa le sui o le leinei luma le leiba, Terry Butler, o le tiu te tau ave, ma le mata whai oi a sui o le pāle mene tele, na pālo taina ai e tangata lau tele, o le soala upule ina lea, ma pāsia tūlā fono, e au fia i teu teunga, i le tūlā fono whaai puiponga. O se tūlā fono e aloa i ai whaai puiponga i tū pātutusa, na whinau Terry Butler e tatau o na pālotaina sa oloto e sui o le pāle mene tele a ele o se pelepesite a tangata lau tele.
The people who are elected to this parliament were people who are elected to do a job. The Australian people did not elect a majority of parliamentarians who support a plebiscite, but the Australian people did elect a majority of parliamentarians who support marriage equality. Labor said that we'll work with anyone to get marriage equality done in this parliament. We want to see a free vote on the floor of the parliament on a bill to amend the Marriage Act.